Recording with MK Chuma Productions, Kirundu.
Jenzori la chituku koise, uno kwa suku fela. Sokole li nae kare, doni foji makai. Jenzori la jenda seu, wanakazi nae kare. Wanakazi ni rabunesi, wanawasu wapakomo. Tenzori la chitu kuko imwe, kuno kwa suku fela. Sokole linae kare, doni foji makai. Tenzori la jenda seo, wanakazi nae kare. Wanakazi ni rafunesi, wanawasu wapakomo.
Jira iba ni iba ni, jira iba nakai. Gari moto, iri e mabambu. Odira iba ni iba ni, ira iba na kainde. Oende sa gari moto, iri e mabambu.
Kupumira kukaunga, kwa manuere, paka kufika kukaliva, na konze kwa kabara manja. Tieni jose mau njinji wasu kwa 13 wakasi chaka chaminetino. Chikavote ni poa
Tenzori la chitu kuko ise, uno kwa suku fela. Sokole li nae kare, doni foji makai. Tenzori la jenda seu, wanakazi nae kare. Wanakazi ni rafunesi, wanawasu wapakomo.
Tenzori la chitu kuko imwe, kuno kwa suku fela. Sokole li nae kare, doni foji makai.
Tenzori la jenda seo, wanakazi nae kare. Wanakazi ni rafunesi, wanawasu wapakomo.
Azima inazipambo imwe, asikana na nyamata. Tie ni mau njinji wasu, pateti ni wakasti. Tavote suti mweo, tisavote chivote vote.
Tenzori la chitu kuko ise, uno kwa suku fela. Sokole li nae kare, doni foji makai.
Tenzori la jenda seo, wanakazi nae kare. Wanakazi ni rafunesi, wanawasu wapakomo.
Tenzori la chitu kuko imwe, kuno kwa suku fela. Sokole li nae kare, doni foji makai.
Tenzori la jenda seo, wanakazi nae kare. Wanakazi ni rafunesi, wanawasu wapakomo.
My fellow indigenous citizens of Fera constituents, let's vote wisely in this coming 2026 13th general elections. The only visionary leader of our country Zambia is no any other than Hakainde Hichilema. On the parliamentary ticket here in Fera, let's vote for John Ford Makai. On mayoral ticket, let's vote for Loveness JP Banda, our own visionary youth female leader. And our method of voting must be suit for the better continuity of development in our country. I thank you.
Tenzori la chitu kuko ise, uno kwa suku fela. Sokole li nae kare, doni foji makai.
Tenzori la jenda seo, wanakazi nae kare. Wanakazi ni rafunesi, wanawasu wapakomo.
Tenzori la chitu kuko imwe, kuno uno kwa suku fela sokole na ekare doni podi makai
tenzori ira jenda seu
wanakazi na ekare wanakazi nirafunesi wanawasu wapakomo.
I'm appealing to all the youths across the country that during this year's campaigns, we should not be used as tools of violence. Let's preach for peace. This is Widith Ambassador preaching for peace to all the voters and to the aspiring candidates across the nation. I thank you all.